n'uruzinduko rwa Lansana gusura abaturage bagizweho ingaruka n'ibiza muri site eshatu zitandukanye batujwe mu karere ka Rubavu muri dutandatu twibasiwe. Aka niko kapfushije abantu benshi, ibintu, imitungo by'abaturage birasenyuka, ibindi birangirika. Perezida Kagame yaruherekejwe n'abategetsi batandukanye, yanasuye inganda, imihanda n'amashuri byinshi byangijwe n'ibiza. Umutekano wari wakajwe cyane mu duce dutandukanye, imihanda n'utuyira muri aka karere by'umwihariko kuri site ya Rugerero mu kagari ka Gisa. Aha niho Perezida Kagame yatambukirije ubutumwa bwe. Kuva hatangiye ubutumwa no ku mipaka ihuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo harabarirwa ibirometero 4-5 gusa. Aho yavugiye ijambo, abaturage badakambitse muri aya masite batakambiraga ubuyobozi ngo babashe kureba umukuru w'igihugu nubwo bitabakundiye. Uku niko abaturage bitwaye bamubonye. Kiro mu butumwa bwe, umukuru w'igihugu yabanje guhumuriza abaturage bakozweho n'ibiza ari nayo yari intego nyamukuru y'uruzinduko rwe mu karere ka Rubavu. Nyuma hakurikiyeho ikiganiro yagiranye n'abaturage bashigishwe n'ibiza. Abaturage batuye muri site ya Rugerero bashimye Leta y'u Rwanda uburyo itabateranye mu bihe bikomeye bari bamaze n'iminsi. Rene Esperance Mukashogoza, umubyeyi uri mu kigero cy'imyaka 40 na Marie Chantal umubyeyi, umukecuru uri mu kigero cy'imyaka 50.
Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, twaje gushimira ku ntambwe mumaze kutugezaho. Tumaze kubona iby'ibanze, twabonye aho tuba, tubona ibyo turyamaho, tubona n'ibyo kurya abana bari kwiga mu mashuri.
Nagerageje gutaka, icyo bikora abaturage baraza baramfasha ngo ngenda ndi kugagwana, nikubita hasi nshya umugongo, nikubita muri ya mazi, ariko ndashimira Imana kuko nabashije kubanye umubyeyi wacu, umubyeyi uduhetse, uzahore ku ngoma iteka, undarya nkaryama.
Nubwo abaturage bashimiye umukuru w'igihugu, ntibyabujije kumubwira akabari ku mutima kubera ibyabo byangijwe n'ibiza.
Ikindi cyifuzo dufite abonerwa mu masegonderi, ibyakunze kuba byabarira byatemanwe n'ibiza. Umubyeyi mwiza, twagira ngo mudufashe wenda mu bigo by'amashuri bazatworohereze uko kuturinda mu mashuri ko nta mbaraga dusize kongera kubarihira.
Nizeye ko naho nzaryama uzahamereza nzabona umubyeyi wanjye.
Meya n'abandi baramfashije kubona aho nshumbika. Icyakora icyo nakongeraho navuga ngo namwe ubwo tubabonye dukeneye inkunga yanyu, murakoze.
Perezida Paul Kagame nawe yijeje abaturage ubufasha bamusabye.
Ari ukuvu cyane cyane turacyahanganye no kugira ngo mushobore kugira nibura ubuzima no muri iki gihe mutari mu ngo zanyu cyangwa se mudashobora kwikorera ibyo imirimo dusanzwe mukora, mudashobora kwigaburira uko bisanzwe. Ibyo ni byo twahagurukiye kugira ngo dushake ibishoboka byose tubafashe.
Mu busabe abaturage bagejeje ku mukuru w'igihugu harimo no kubafasha kubungabunga umugezi wa Sebeya kuko wabaye intandaro ikomeye y'ibiza. Umukuru w'igihugu yasubije ko uzakorwa bidatinze. Umukuru w'igihugu kandi mu kiganiro cye yashimangiye ko nubwo abo baturage bose bakeneye ubufasha bugiye bunyuranye, ku ikubitiro abafite intege nke barimo abana n'ababyeyi aribo bazibandwaho bwa mbere. Nyuma y'ibiganiro abaturage batandukanye babwiye Ijwi ry'Amerika uko bakiriye uruzinduko.
Turishimye cyane by'ikirenga kuba umubyeyi wacu yadusuye.
Twizeye abasuye ndabona mwishimye
cyane. Ndakeye mwishimiye. Nari inzira yanjye yaragiye, ibintu byose biragenda, tubura ibyo kurya, turiheba. Ariko icyadushimishije ni uko twabona ibyo kurya, tukabona aho tujyana.
Uruzinduko Paul Kagame yagiriye mu karere ka Rubavu rubaye nyuma y'uko ku wa kane w'icyumweru gishize Minisitiri w'Intebe Edouard Ngirente nawe yari yaje gufata mu mugongo abashigishwe n'ibiza, by'umwihariko ababuze ababo, aho habereye n'umuhango wo gushyingura mu cyubahiro abishwe nabyo. Kugeza ubu mu karere ka Rubavu ku masite atatu yose hacumbitse abaturage basaga 500. Mu mibare iheruka gutangazwa n'inzego zibishinzwe, abantu 131 nibo baguye muri ibi biza, nawe inzu zisaga 600 zarasenyutse, imihanda 14 nayo yarangijwe. Perezida Paul Kagame yaherukaga kugira uruzinduko mu karere ka Rubavu mu kwezi kwa gatanu k'umwaka wa 2021 ubwo abaturage bibasirwaga n'imitingito yatewe n'iruka ry'ikirunga cya Nyiragongo. Gloria Tuyishime, Ijwi ry'Amerika, i Rubavu.